Dar es Salaam tam
tamwezi
Tangara Tana lusa na planta shaba
Tana lusa
shaba na siri na tajiri Aya
aya
Mziki mtam na tajiri mtam Na
let's talk time
Asuka suka suka na yola Asuka na yola Sumukali, ananipenda Analiwaza na hodari Minapenda Mapenzi yetu tamu kwa tamu Tunakula kila leo Tumikutana tamu kwa tamu Tunasila kila leo Tumeshibana damu kwa damu Ananyota kila leo Kila kiniona matabasa Ananita nimpeleo Hato ilamba sumukali Ananipenda Minaliwaza na hodari Ananipenda Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Mjibu baby wake na mimi Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Mjibu baby wake na mimi Wambie penzi letu Moto moto, moto moto Wambie penzi letu Moto moto, moto moto Wambie penzi letu Moto moto, moto moto Ongeza njonjo, ongeza njonjo Hapa mapenzi bwerere Unyamazi shegelele Ongeza njonjo, ongeza njonjo Hapa mapenzi bwerere Unyamazi shegelele Ameni shika miaka mia Kila kitu nagaramia Mtoto achana miaka mia Nimeshikwa nimeshegelea Sinto ilamba sumukali Ananipenda Analiwaza na hodari Minampenda Mpenzi yetu tamu kwa tamu Tunakula kila leo Tumikutana tamu kwa tamu Tunasila kila leo Tumeshibana damu kwa damu Ananyota kila leo Kila kiniona matabasa Ananita nimpeleo Hato ilamba sumukali Ananipenda Minaliwaza na hodari Ananipenda Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Wambie baby wakina tajiri ae. Wakitaka kula na mimi wakatai Wakatai ae. Mjibu baby wakina mimi Wambie baby wakina tajiri Wambie penzi letu Moto 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 Wambie penzi letu Moto 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 Wambie penzi letu Moto 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 Wambie penzi letu Moto 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 moto
Manze Bay